kun sagalee Ameerikaa ti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Kunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii 29 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 19 bara 2016 qabatee dhiyaate jira. Galgala kana kan isin keessummeessuuf kaadhuma waraadaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti naannoo Amaaraa keessatti akka mariin nageenyaa taasifamu gaafatamuu isaa waa'ee walfalmii maqaa teessoo mootummaa Itoophiyaa irratti adeemaa jiru namoottan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii naannoo Oromiyaa aanaa amuruu keessa qubatanii gargaarsa argachaa akka hin jirre gaafachuu isaanii akkasumas qophii torbanii dirree dimookiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjin hin turtan isin affeeraa kan dursu oduudha. Garasitti darbina.
Attamultan oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu Antuu Jubee Horaati. Lola dhaabinsi yeroo Israa'eliif Hamaas gidduu roobii har'aa guyyoota 6ffaa yoo lakkoofsisu gamlamaan iggitamtootaaf hidhamtootatti dabalaa akka hiikan abdatamaa innaa jiru kanatti kanneen jaarsummaan gidduu seenan waliigalteen kun yeroonsaa akka dheeratu dhiibbaa gochaa jiran. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinkan roobii har'aa akka dubbatanitti waliigalteen lola dhaabinsaa kun akka tolfamu ka barbaanneef inni dura kanneen iggitaman akka gadhiisamanii gara qe'ee ofiitti deebi'an maatii isaanii waliin akka wal argan waan godheef jecha akkasumas uummata Gaazaa kan akkaan isaan barbaachisuuf gargaarsa namoomaa akka ittiin geenyu nu taasiseeraa jedhan. Biliinkan aangawoota Israa'eliif Faalisxiin waliin dhimma duula waraanaa Israa'el lubbuu siviilotaa kanneen Gaazaa keessaaf eegumsa gochuu akkasumas dhiyeessiin gargaarsa namoomaa akka saffisu gochuu isa jedhu irratti mari'achuuf gara naannoo sanaatti imaluuf jedhu. Waliigaltee lola dhaabinsaa Israa'eliif Hamaas gidduu Israa'el duula garee hidhattoota Hamaas dhabamsiisuuf eegalte guyyoota 4 akka dhaabdu gaafata. Hamaas ji'a darbe haleellaa Israa'el irratti raawwateen kabooje eeggatamtoota 50 Israa'el immoo lammiiwwan Faalisxiin 150 akka gadhiistu ture. Lolli kun dhaabachuun gargaarsi namoomaatti dabala dugdee Gaazaa akka dhaqqabu taasisee jira. Lola dhaabinsi guyyaa 2 kan itti dabalameef Hamaas guyyaatti iggitamtootatti dabalaa 10 akka gadhiisu Israa'elis hidhamtootatti dabalaa akka gadhiistuuf jecha waraanni Israa'el akka jedhetti iggitamtoonni 12 kanneen Gaazaa keessa turan lammiiwwan Israa'el 10 fi lammiiwwan biyya alaa 2 gadhiisamuudhaan kibxata galgala gara Israa'elitti argamaniiru. Deebii kanaanis Israa'el hidhamtoota lammiiwwan Faalisxiin dubartoota 30 fi ijoollee dhiiraa 15 mana hidhaa West Bankiif waaltaa namoonni itti hidhaman kan Jerusaalem keessaa gadhiisuu ishee gareen dhimma hidhamtoota Faalisxiin beeksisee jira. Lola dhaabinsi kun guyyoota 6ffaaf haleellaa Israa'el samiirraan geggeessaa turteef lola lafoo Hamaas geggeessaa ture irraa boqochuudhaan yeroo jalqabaaf Gaazaan calliinsaan oolte.
Paartiin sochii biyyaalessaa Amaaraa yookiin ABN rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraa keessatti babal'achaa jiruu fi furmaanni marii nageenyaa taasisuudha jechuudhaan beeksisaa jira. Nageenyi naannoo dhabamuun isaa jireenya hawaasaatii fi diinagdee irratti miidhaa geggeesseeras jedha paartichi. Oduun kun bal'inaan kunuuti.
Paartiin mormituu Itoophiyaa sochiin biyyoolessaa Amaaraa ABN guxata darbe ibsa baaseen walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessatti geggeessamaa jiruun miidhaan namoomaaf qabeenyaarra ga'aa jiru kan isaa yaaddessu ta'uu ibsee jira. Humnoonni nagaa eegumsa mootummaaf hidhattoonni faannoo gara mariitti akka deebi'an miidhaa dhaqqabeefis itti gaafatamummaan akka jiraatu dhukaasii hatattamaan akka dhaabatuuf daandiiwwan cufaman banamanii sochiiwwan hawaasummaaf dinagdee akka jalqabu gaafatee jira. Itti gaafatamaan hariiroo uummataa paartichaa obbo Xaahir Mohaammed akka jedhanitti paartichi murtii akkasiirra kan inni ga'e lola sanaan uummata miidhamaa jiru yaaduun akka ta'e sagalee Ameerikaatti himaniiru. Paartiin isaanii walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa keessaa mariin akka hiikamullee yaalii gochaa akka jiru ta'uu obbo Xaahir itti dabaluun ibsanii jiran. Walakkeessa baatee adoolessaa qabee miidhaaleen namoomaaf qabeenyaa hedduun kan dhaqqaban ta'uu kan dheeran obbo Xaahir miidhaa dhaqqabeefis itti gaafatamummaan akka mirkanaa'u gaafataniiru. Torbee godina Walloo Kibbaa Ambassadif Anale Saint Kesat Walitbuinsa Umamin, Manem Barnota Hujijal Kabanitran, Kanishan Tamatana Kachofaman, Vioen Kadubise Namoni, Anicha Yadakenanin, Ipsaniru, Wamichanaga Abin Kanailal Jesuran, Hogan Sadarka Olana Kanano Amara Devia Kankeninif, Charak in Taus Nan Nule Adad Darati Ulgair Akajran Wan Himamef Milkovne. Mumich Ministera, Ethiopia, Abiy Ahmed, Buyo Thunder Bankesa, Misaisota Manamare Bakaboto, Umatabra, Gafikaev, Nadevi Kenanit, Ethiopia Kesa, Umnunit Atanisochan, Meshala Fakani, Garamarit Akarohan, Wamichogochusani, Niadata Majachuran, Masan Arrage, Gabasera.
Godina hadiyya ke sakanjiran barsiso ne ibbaja ulta anu mindani sani addan chiteture kappala mufi akkajal kabe ibsanijiru bakile heddur afi minda argachut abu isani tini rakkot afi satlamu isani si himaniru kabasni kunuskuno tibaldina.
Nanno gidugale Ethiopia godina hadiyya buljin samagala sone kesa mindan kanaddan jalaj teture barsiftoni ibbaja sagaltami torba mindan sani gutumman kan kafala meftu sagale America timaniru buljan ana badiwacho barsiftoni mindan sani kafala mujal qabo isani jiran mindan sani batile hiddu fonin ergennef rakkof darara hama dabarsine ejjuran barsiftoni kun hala dabarsan dubatan ittufuf insan mindan sani yerodan kafala mefi oji sani ittigafatama oguma sani bo akbar badanle dubatani jiru ittigafataman Jerabar Notanano, Bantana Bafakadu, Rakonsun Nan Nusana, Godinale, Hangatoko Kesajrachu Amanani, Sababa Hankana Bajatab, Sababale, Wolkabatanin, Kan Umamita U Ifsuran, Rakumindala, Sejurufuruf, Itigafatam Totawajrale, Godinichawalin, Maria Chajrachu, Sagale America, Ifsunsani Niadatama. Gamabran President in Weldabarsis to Ethiopia, Doctor Johannes Banti, Tobanindra VOF Akimanit. Barsiftoni rakko samudatef motumman furmatata tamakken yadachi saniru jira gabas yonatan sabdius hawasarra erke
sababa walittibu insa Ethiopia kesa jiruni kan kae ke isani rabukani bakka adda adda kubatani kan jiran namonne commissionin mirga commissionin mari biyalesa Ethiopia akata isan adem samari kesatte hirmachu danda anuratte hakka halami jesu gafatani jiru bakka bu onni isani se mari wani sadarka nanote tasifamanuratte akka hirmachu qabanu se gafatani jiranu commissionerota mari biyalesa kesatte ko kanta ani Dr. Johannes Adaye Halit nagenya nanno amara ke sajiru kamole mari biyalesa irratti hirmachu qabanu fi ajandawan mari sadarka biyalesa irratti piyachu qabanu addan bafachu irratti akkarakkina hume sagale amerikati himani jiru jiasa gasa barakuma lama abdiddami lama amma jiawa tabajji barakuma lama abdiddami saditti kutale Ethiopia kudatoko ke sati namotan ke isani rabukani milioni afuri fi kapti afuri akataani abata motu Tagam Tomaniti Jarmiani Imma Bakatota Erratuhujatu IOM Ibsuisa Gabasni Aster Misgana Vioid Afi Ergite Ipsejiram Yamugara Odubirati Darbinumo Gareni Al Qaeda Awajini Hit Attack Abajedame Magala Burkina Faso Tokokesati Lubu Namotan Afurtama Galafa Chuisa Wajiri Imma Mirgana Moma Kan Motumotagam Tomani Ipsejira Odukanafi Stujube
Garen lelistumma islamumma al-qaidaatti hidata qabu utumura torban darbe magala waranan bututti kan kaaba Burkina Faso gama kaaba qabachuu fi ali godhin siviilota ka galaafate yootaw tokkumma motumootaaf gareen mirganama halella sanan yakka waranaatitti jedhan biyyatti Afrika dhiyaa kan irratti loltoota al-qaidaaf gare ICC Balarragen, Lutuni Bayen, Nano, Danga Malit Iokajru, Jiboto Achu Fialani Ruja Agabasi, Associated Press. Magala Tinkun, Magala Budobi Yeti Oagadugu Rafa Genya kilometer Ibalamakut and Irattakanar Gam Toyota, Wagato Ko Olifinch El Totan, Ugura Kesa Katurtef, Yeroba Yetajajala Barbachisa, Taeken Nuraf, Rakacha Turte, Eletoni Halila Enya Kandil Batadar Birawatanin, Namota of Tamila Mamaje Suran, Morana Monik E of Irabukan Kesajratan Sadit, Ibidek of C. Susani, Dubiman Wajra Mergana Momakato Kumamoto Mota, Safi Magango, Ipsakat Atadar Bekendanin Bakes Saniru. Halil Lakanaf, Gamta Garelid at Tota Kanal Qaeda Tid Atakabu, Jinimin Himatan. Sibilota, Boletibu Insake Sarkan Kaban Ratbeka Ful Fatun, Yekka Warana Tija Churan, Tokuma Motumota, Ojetota Sagamas Churan, Wabigur Churan, Ifsaken Nimbe Sera. Associated Press, Namotana Nusana Lubunafan Sababa, Yerohedu, Internet in Adanchatu, Bakora Nimotuma Hawasa Sivile Ratatar Kamfifratun Bekam Wanta F, Akabundan Denye, Television Nimotuma Arti Vigilam, Kan Associated Press, Umfan Merkanisu in Denday, Namoni Dun Hale Lajala E Susani, Suramun Isu Agarsi Sejra, Tokuma Motumotas, Hale Lan Hatataman Abate, Kaneni Tigafataman Murti Takayatan, Ifsa Kenin Bexi Sejra, Udungal Galakan of Kamnu, Kanum.
Ethiopia ti embassy United States yero tiwtari irratti beksisu maqa finfinne jedu fayyadamunisa dula mormi fula tiwtari irratti kasejira Councilini misoma kani lamiwane America hidalata Ethiopia kabanu yokin the Ethiopian American Development Council jedamu akasumasi jarmiani siviki lamiwane America hidalata Ethiopia kabanu yokan Organization of American Ethiopians tala ergu ani akasumasi Twitter irati barresu ani mormisa diesejira Minister Dimma ala United States Anthony Blinken ifisi ergera tala kana Abile Hawasa Noromo Kani Bakabu Ufi Ola Jedamebe Kamu Gama Isatini Mistira Imma Ala the United States Tifi United States Anthony Blinken Ifi Tala Barresejara Sagalena America Kara Emeli Embassy Ethiopia Embassy America Isa Ethiopia Jiru Gafateture Garu Embassy Chi Yero Kanati Yada Kenu Afi Kopa Akka Antane Ifsejara Jalani Gamada Wan Kanarati Wan Kopesita Kabdi Walina Chakasu
Counseling misoma kallami wan America hidda dalata Ethiopia yokan the ETO American Development Council jeda mufi jarmayansi viki lami wan America hidda dalata Ethiopia yokan Organizations of American Ethiopians jedam talaya matamataat ministry imala United States Anthony Blinkenif erganin runqan fachisan magala guddo Ethiopia enya kan embassy in America Twitter office arratti Addis Ababa jedamu Makawal Falmisisate Efin Finne Kangare one fint alei Romoti Mbasa Mugargara Musati Mufan Najabak Amnu Besif Najer era Yero Manitiopia Democracy Duga Kanjibagosumman in Falam Nefi Yakagara Jabumayo Kanchun Kursawala Bumana Matumfak Absajruti Embassy United States Ifsakasi Basun Ofitibonufi Kabaja Matarab Sukohotontane Namusa diplomasi bekama hunda ifattich absul ajer era. Akuma bal inam bekamu kokodinsi sabafi jibbinsi biyatti kesat sadarka sodachisa kanandura hinargamne raga ejira. Kajadu ifsikun kannen kesa mannenna mota amara magala guddo biyatti kesatti tiye fachun digu dabalate ejira kajadu talayankun. Tugumatti halli waligala hamma chunsa gorsana da tokumma motumota kanittisa duguga sanyi ratti akekachisa kabawufi wa michitar kanfi akafudatam tasise jirajeda kanaf jecha embassy chatatamani ifsabasi akakasu di ifamasi ummata Ethiopia gafachusa ifattakaifs garaful ratis redebi ifsatti gafatamumma hinqamne akasi kenura akof kusat nigafa najeda talayan Jarme utalamanin ergame. Gama kanin abbati olla jedamu fi hawasna oromo mormi dihenya kana embassy America Ethiopia kese jiru ratti rawatame devi kinuf jecha talayabana ministera hajala United States Anthony Blinken barresani jiran garewan lelistota kannen alaba Ethiopia jalat sagale tokkicha biyyatti akka waan ta'anitti of ibsan Seena farra oromo dogoggorsaate facaasa jiran akka dhaaban gaafannaa jedha ibsi ollaan erge talaya Anthony Blinkeniif barreeffame kanaan waajirri keessan akka heera Ethiopiyaatti sirna federaalizimii sirnaan akka hojiirra oolu akka jajjabeessitaniif akka lammii Ameerikaa hidda dhalata oromoo taanettis ambaasaadara Ameerikaa misingaa fi hojjetoota diplomaasii ergama isaanii kutaalee Ethiopiyaa hundaa walqixxee dhaqqabuuf hojii gaggeeffamuuf isin cina dhaabbannaa jedha motumma United States sabota sablammota dadda Ethiopia ke sajirani bekamte akaken kanamales embassy in America serabi yatifi pera motumma nanno romia rakakameti bakyan uri romia argamtu maqam finfinne jedu bekamtin akaken namu wachi sejira sagalen America kara emaili embassy America finfinne jiru kanaratti yada kaken nugafatusi yero kanatti yada kenninu hinqamnu jechudan debi kenne jira
Aye, geru gabas berarti mudar mulmu nano amara godina go jambaha ana burekesa sababa rakko nagenyatin bukani yero amma nano oromia godina horro guduru wallaga ana amuru kesa akka jirani namotan sagale amerika timani hankina gargarsa nagi gargarsa wanjiru fi rakacha jirachu isani himani jiru atatamani si akka gargarsi nagenya isani fi diatu gafataniru iti gafatamani wajira abusa gonofa ana amuru obo mokonini tarfa hankina gargarsa jirachu hisai mani bukato takana gargaru afi akka tattaafachaa jiranu sun ibsanii jiru na kormakkaa dabalata qaba dhimma kana irratti
naannoo amaaraa godina gojjan ba'aa aanaa buree ganda soontoon jedhamu keessaa haleellaa hidhattootaatiin torban lamaan darbee buqqaasamanii yeroo ammaa kana naannoo oromiyaa godina horroo guduroo wallaggaa aanaa amuruu ganda jooj mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa keessatti akka argaman maqaan isaanii taammiree mollaa akka jedhamu kan sagalee ameerikaatti himan yeroo ammaa kana gargaarsa dhabuudhaan rakkataa jirraa jechuun dubbatanii jiru. Ijoollee koo waan hin nyaachisu waan hin dhabeef gara magaalaa dhiyoo jirtu agamsaa deemaan jiraas jedhan.
Maatii seeshaanii hanqabo maal keessa jirra beeluma keessa chikirima keessa jirra. Anga ba sambat kudde dano dormi ko tufena ntokker kuno harre bude kina rambu amma an walga udide kuno kulla kenya galle muja ba en kuno guyala guya sadi bule nanga ba sambat kudda samsa ba sa irma en debe nachu ma olem bulen dafinos kalesos kuno harramo mujanis boye har ka korra kilafe nan fu enu fe
ba worra ke sano julen ke sano isajru
sasa ba wa anga jemjemer ganna janis okaniru Muchas a la chomba en que la mala huerta de Tiani.
Haati ijoollee isaan biraas maqaan isaanii alamii nagaasaa akka jedhamu sagalee ameerikaatti himan aanaa buree ganda xaaboo keessaa gargaarsi midhaan nyaataa mootummaatiin taasifamu waan wal hin geenyeef ijoolleen dhukkubsataa jirti jedhu.
Maqaa beelaa fi kubbiin dhaabbatteetti amma illee lamaa jiru. Harmaa fi amalee buufannaa danaa qoricha hin qabu jaani. Bineensa lagaa fi hin taane rakkina keessa jirra nafteen jira garuu. Korbee lamaan keenya waan isaan gad guddaa beekasa sadii koola malaa liga.
Kanneen qe'oo fi irraa buqqaasamanii yeroo ammaa kana aanaa amuruu ganda jooj keessatti akka argaman dubbatan keessaa gargaarsi atattamaan akka isaaniif taasifamus gaafatanii jiru. Bakka bu'aan itti gaafatamaa waajjira buusaa gonofaa aanaa amuruu obbo Makonnin Tarrafaa Gamaa isaanii buqqaasamtootni 3,800 caalan manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaaf sadarkaa lammaffaa ganda jooj keessatti argamutti qubsiifamanii jiru jedhan gargaarsi midhaan nyaataa kennamu gahaa ta'uudhaa baatus hanga ammaatti midhaan nyaataa gosa garaagaraa. Kuntaala 560 caalu taasifameera jedhan.
Naannoo amaaraa aanaa buree irraa kan isaan buqqaanii lakkoofsi isaanii yeroo ammaa maatiinis dhiirri 1,997 dubarri 1,893 waliigala 3,890 kan aanaa keenya keessaa ganda jawajaa kan jedhamu mana barumsaa tokkoffaaf lammaffaa irratti qubatanii jiru gargaarsi isaanii ta'us daakuu qamadii kuntaala 284. Nyaata daa'immanii 271 midhaan dheedhii 6 waliigala hanga ammaatti kuntaala 561 xuxaa 65 deeggarsa karaa mootummaa kan deeggarre qabna. Jaanis lubbuu oolchinumaaf kan nuti duukaa jirru malee jala kana jireenyi isaanii akka mana isaanii akka qe'ee isaanii kana hin ta'u garuu lubbuu isaanii oolchinumaaf kan nuti duukaa hordofaa jirru.
Obbo Makonnin itti dabaluudhaan gargaarsa dabalataa kennuudhaaf tattaaffii taasisaa jirraa jedhan dhibeen daddarbaa ta'e akka hin kaaneefis hojjetamaa
Dhibee daddarbaa ittisuu irrattis waan hojjetamaa jiru ogeessa akkuma jira magaalaa Gamsaa kilaastara sanarra waan jiruuf dhibeen kun tokkoffaa akka walitti hin daddarbine hubannoo kennaa jira. Gama biraatiin immoo qoricha harkarraatii qabne akka aanaa kan nuyaasa jiru beeksisaa jira.
Buqqaasamtootni torban lamaan darbe gurmuu hidhattootaa faannoo jedhamuudhaan waamamanii fi aanaa buree keessa socho'aniin qe'ee isaanii irraa buqqaasamuu kan dubbatan yommuu ta'u gurmuu hidhattootaa faannoo jedhamuudhaan beekamuuf haleellaa kana buree keessatti raawwatu. raawwachuun himatni irratti dhiyaatetti ajajaa ta'uu kan dubbatan shaalaqaa geetaa'uun barree yeroo sanatti humnootni keenya haliillaa kan raawwanne jechuudhaan gochi kun namoota siyaasaatiin kan qindaa'ee fi faannoo paartii badhaadhinaatiin hundaa'een kan raawwatame jechuudhaan haaluun isaanii ni yaadatama. Dhimma kanarra gama mootummaatiin deebiin hanga ammaatti argame hin jiru. Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa, Amboorraa.
Ayye kopin kenyataan immoo qophii torbanii diree dimokiraasiiti. Akkaataa sirna mootummaa Itoophiyaa ilaalchisuudhaan yeroo hedduu qaamolee lama yaada sirna federaalaa barbaachisa jechuudhaa fi yaada seera mootummaa tokkummaatu barbaachisa sirna mootummaa tokkummaatu barbaachisa jedhu irratti wal falmaa jiru. Dhimma kanarratti dhiyeenya kana dhaabbanni Afroo Baaroo Meetirii jedhamu qorannoo taasiseeni namootan harka caalaan sirni mootummaa federaalaa akka barbaachisa ta'e ibsuu isaanii gabaasee jira. Dhimma kanarratti Mitikuu Fiqaaduu hayyootaa fi namootan siyaasaa haasofsiisuudhaan qophii dirree dimokiraatiisii fi ta'u waan kanarratti qopheessee jira. Waliin haa caqasu.
Dhaabbanni Afroo Baaroo Meetirs jedhamu tibba darbe qorannoo dhimma sirna bulchiinsa mootummaa Itoophiyaa irratti gaggeessaan ture jele ifa akka taasisetti namoonni 54 sirni federaalizimii biyyattiif sirna bulchiinsa ta'u yommuu jalan kanneen 42 ta'an immoo sirna federaalizimii irra sirna mootummaa tokkee isa jedhu akka filatanidha. Itoophiyaatti qindeessaan dhaabbata Afroo Baaroo Meetirs obbo Muluu Takkaa yommuu ibsan.
በውጤቱ ላይ እንደምታዩት 54% የሚሆኑት ኢትዮጵያን ዜጎች የፌደራል የመንግስት አወቃቀር ለአገሪቱ የተሻለ ነው ብለው ያምናሉ።
በኢሰራ አካርጋ ጅርተንቲ ለሚሊየን ኢትዮጵያ ጥበንታን ሸንተሚ ተርባ ጫሰፈምኒ ስርና ፌደራሊዝሚ ኢትዮጵያ ዳፊ ጋሪዳ ጀለሚሩ ከነን ጥበንታ አፉርተሚ ለማ ታአንሞ ለቂ ስርና ሞቱማ ተከቱ ኢትዮጵያ ዳፊ ባርባቺሳ ጀደን ከነን ጥበንታ ሰዴተ አንሞ dhimmicha irratti beekumsa homaa warran qabneedha.
Itoophiyaan sirna mootummaa federaalawaa hordofuun paarlaamaa yookaan karaa bakka bu'oota uummataan hoogganamtii jedha heerri biyyattii amma hojiirra jiru. Dr. Milkeessaa Miidhagaa as United States Kolleejii Albiyoon kan Michiganitti argamutti barsiisaa kan ta'an biyyoota akka Itoophiyaa sabaa fi sablammoota hedduu qabaniif dhuguma sirni federaalawaa gaariidha jedhanii garuu kan Itoophiyaa heerarra kan jiruu fi lafarra kan jiru waliin gituu jechuun ibsu.
Kan Itoophiyaa kanaaf akka inni wal caatu kan godhu sirna federaalizimii fi paarlaamentarii wal faana deemaa yeroo deemu. Kanaadaanis sirna paarlaamentarii qabdi garuu federaalizimiidhaan bultii biyyoonni baay'een Australiyaanis akkasuma paarlaamentariidhaan garuu Jarmanis paarlaamentarii siistamii dha. Garuu kan Itoophiyaa wal adda godhu sirna paartii. Sirni paartii Itoophiyaa keessatti bara jalqiidhaa kaasee bara yaadiis dabalatee aduwaa jechuudhaaf amma immoo bara poospariitiis dabalatee maaltu jira caasifamni paartii wal fakkaatu tokkuma jiru. Akka biyyattiitti paartiin dura taa'aa dhaabaa qabdi. Ixaanee koriyoo jiraawwachiistuutu polit biiroo kan jedhamutu jira. Kuni ijaarsa sooshaalizimii kominist paartiidha wal fakkaata. Aangoon dhagee sila aangooni kan jeneraal assembilii jedhamu miti afaaniin garuu aangoon kan dura taa'a. So amma maaltu ta'a miseensonni paarlaamaa miseensa dhaaba. Dhaabaaf dorgomanii paartii biyya bulchu sanatu miseensota kana fidatee achi keessa galchan. Paartii bakka bu'anii jiru waan ta'eef jarri kun amanamummaan isaanii paartiidhaaf ta'a. Paartii keessaa immoo eenyutu isaanii hoogganaa dura taa'aa dhaaba. Kanaaf amma paarlaamaan Itoophiyaa muummicha ministeeraa kamiyyuu waame ari'achuu miti ijaan garagalee ilaaluu biqiltoota. Seera guyyaarra kan jiru paarlaamaan muummicha ministeeraa ari'achuu ni danda'a.
Sirni mootummaa Itoophiyaa nama hordofaa jirtu federaalawaa ta'ee kan sanyii giddu galeessa godhate ta'uu isaatiin rakkoo fi jeequmsoota Itoophiyaa keessatti mul'ataniif sababadha jechuun sirna federaalawaa qeequ. Dubbii himaan dhaaba siyaasaa IZMA Dr. Mulaalem Taganyi Warq dhimma kanarratti sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Amaaraa irratti gaafatamanii.
ኢትዮጵያ ውስጥ እየተገበረ ያለው የዘውግ ማንነት ላይ ያተኮረ ይሄ ብሔር ፖለቲካ የምንለው በተለምዶ ግጭቶችን አለመግባባቶችን አንዱን ያንዱ ጠላት አንዱን ያንዱ የማድረግ ሂደታቸው በጣም የሚጠበቅ ነው። ከዚህ
ኢትዮጵያ ከሰጥ ስርነ ሲያሳ ሰኝ ግዱ ገሌ ሰጎደቴ ወልትቡ ኢንሶኒ ወሊገሉ ዳቡን ተቆጥቆፊ ዲነታ ሲዘኒ ዲየሱኒ ሳኒ ዋን ኤጋሙዳ ከነቄሰ አንጋምባኔቲ ወንቶኒ ኩኒ ቦሪሲ ቦሪምቦዳሲ አካይቲ ፉፋኑ ያድና ሰበምኒ ሳሲ ገረገሩ መሰኝ ረቶ ጀተዋን ታይስ ኩነካ ወጀቱ ፊሞዲኒ ተኮ ወርባቺሳ ዳጀቹድ ዮኪኒ ሞካኒ አናይራ አደጂሩ አናንጋዲ ጀደኒ ያዱ አንጋ ወንቶኒ ኩን ጅራታኑ ቲሞ ጄቁምሶኒ ኑማጅራቱ አዱኛ ረቲ ሲያሳ ሰኝዳን አመንቲዳን ዮኪን ሰደርካ ዲነግዴ ኢረቲ ሂኑንዳኢን ሰበብኒ ጀደሙፊ እኒ ጉዳን ወልቅጡማ ኢረቲ ሂኑንዳኢን ዋንታኤዳፍ ከናፍኑይ ቡኡሪ ጄቁምሶተ ኢትዮጵያ ኬሳ ስርነ ሲያሳ ሰኝ ግዱ ገሌሰ ጎዳዴዳ ጀኒያመን
ዶክተር ሚልኬሳ ሚደጋ ሞጋመሳኒ ዮሙ ይብሰን አከስጀሉ
ዋላ ማንቶ ቆደባዙኑ ረጃት ኮኮፋ ገራገሩማ ኤኑማ ዲጀቶጵያ ኬሰዱ ገራገሩማ ሰባሰብ ለሚቢዘነ ከሰጀሩ ፌደራሊዝም ይገሉ ይፈሉ ፌደራሊዝም ይሄ ይጥሉ ሄመለ ይሄንም አገናኙ ኩኒ ዋው ወልጣው ፌደራሊዝም ይሉ ተበናጣይ ሲሉም ይወጀ ከተይ ለሙማ ሃሉ ታይ ለማፋ ፌደራሊዝም ይሄ ኢትዮጵያ ከሰጥ ሳተው ይወደ ገራገራ ከሰጥ ተልኒ ወጂራ ከኦሉ ፊ ላለሜ ሁዳሜ ቢየሰነ ግሩማ ወይስ ቀብሌ ውሹ ባለ መጥፋቴ ፌደራሊዝም ወላ ቢየሰነ ቡልቹ ዋለ ተበሜ አንጎ ፈሪ ቆለ ቢይሱን ወሊ ምጅራቹ ደንደ አላ ታንጭሩን ፌደራሊዝም ገራ ኤክስፐሪመንት ይሰለ
ሐለቀ በተማ ማ ኢትዮጵያ ከሰጅሩኒ ፌደራሊዝም ናከንቲን ሆጅራ ኦሉ ደንደ
ፌደራሊዝም ይጭሩን ሆጅራ ኦሉ ደንደ ፌደራሊዝም ይጭሩን ይሮ ሁላ ነጉሼት ጉላላ ይሮ ሁሉ ክልቲሊዝሚ ነጉሼሽን ይላል አልተኮ አንተ ተይ ባሬስቴ ለፈከስቴ ወቃድሞ አንጎ ከስክስ ጎቴል መለፈከስቴ ትሙሬ ራዲ ዴማ ዋንጅራን ወዲ ይሮ ይሮ ዳል ባላንሲን ገረ ተመም ጋፈታጀ ማሌ ካንቶ ኮ ካንፈረገቴ ጉላላ ወልቴ ትንቶ ሙቶ ይዛል ፌደራሊዝሚ ይሮ ይሮ ዳል አሳሰ ትጅሩል ለጋን ነጉሼት ጉቴቱ ወሊገል
ተመለከተ ወሊገል ከሱ ኤረብያ ጋር ሰላም ቆጥ ከሱ ሞተኮ ጉዳንገለ ተፈጠ ኮፒ እንደፈነ አገኑም ቱርባን ኮፒ ብራን ወልት ደብና
ዳውቶታው ደግ ፈቶተገኛ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞ ገልገለ ከሳ ሳለማ ወለካ ጅልቀባ ገሳ ሰዲት ተሶከኝ ሳተላይት ኢትዮሳት ከነማ ገዲረቱን ወርገቹ ደንዴሱ ቪኦኤ ኢትዮጵያ ቻነል ዮካን ኤንኤስኤስ ኢትዮሳት ቨርቹዋል ቻነል 57 ዲግሪስ ኢስትረት ለኮብ ሰዳ ከሲስተም ቨርቹዋል ቻነል ሞ ዳውቶታው ደግ ፈቶተ ኢትዮጵያ ኤርትራፍ ጅቡቲቲፍ ኩመጃፍ ድብለማሶዶማ ከሶማሊያቲፍ ኩመጃፍ ድብለማሶዶሚቶክ ከኬንያቲቭ ኩመጃፍ ድብለማሶዶሚለም ኦርዶርቶተ ቪኦኤ 24 ዮካን ቪኦኤ ድግደማፍሪፍ ኩመጃፍ ድብለማሶዶሚሰዲ አከስመስ ዳውወቶተ ቪኦኤ ቲቪ ዮካን ቲቪ ኤምሲ ድዋጃፍ ኩመጃፍ ድብለማፍ ድግደሚሰገል ከነመለስ መርሰሪት ኬኛ ቪኦኤ አፋኖሮሞፍ ፉለወን ሚዲያ ዋሱማ ኬኛ ከፌስቡክ ትዊተር ኢንስታግራም ዩቲዩብ ይረቱን አርገቹ ደንደሱ
አይየ ሰገሊና አሜሪካ ሰገንታን አፋን ኦሮሞ ቆጲ ሐራፍ ቀቡ ከማፍራወቹፍ ዴማ ቆጲ ኬኝረቲ ያደቀብደን ከራ ቪኦኤ አፋን ኦሮሞ.com ጀዳ ኑፌርጋ ከራ ፌስቡክ ትዊተር ዳፊ ኢንስቶ ግራሚ ኬኛኒ ኑአርገቹ ደንዴሱ ቆጲ ኬኛ ሰንበታቲ ፊድልበታ ሐካ ሐራቲ ኢስኒብ ኢሳጅራ ቆጲ ሙዚቃ ደበለቴ ቆጲወን ሐራ ሰችረቲ ደበለጅራ ኢሳስ ኦርዶፉ ኢንደጋቢና ጉላላን ቆጲ ኬኛ ነሞዳንዲ ቆጲ ከነከራ ሚዲያ ሐዋ ሳቲን ካኒሲን ጋጅርቱ ቱጁቤ ኮራ ፕሮዲውሰር ኢንኬኛ ብራን ሃይሉ ጉላላኒ ቪዲዮ ለቴራ አመንቴ ቆፒኒ ወተ ቆፒካና ካኒ ስቱዲዮ አፉርተሚ ሰደተፋ ኢራ ኤስሚን ጋሃጅራኑ ኦጌስቶኒ ቴክኒካ ካን ኢንኬሱ ሜሳ ቱሬ መማቲሞ አንበፍቃዱ ሞሮዳ ዋን ወጂኒን ቱርታኒቲ ሲንገላቴ ፈጃ ቆፒኬኛ ቦሪቲኒ አማወልት ዴቡኑቲ በከጅፍታንቲ ፈያታ አስሚን ጀና ነጋቲቡላ